ganaane walibaya kumida ta jaamacado kiyaala magaalada baydhabo biyaayan kulliyadooyin shal gadiisan jaamacad iyo wada dadaalo la ka hormariyo qalabka walbarashadeeda aadan samow madaxa walbarashada jaamacadda ganaane ee magaalada baydhabo oo wareysiisa siyaasi barnaamijka walbarashada idaacadda iyo sheegay in jaamacadda sanadkan ay kordhiyo doonto qalabka casriga ah ee lan ka tala galay ardayda iyo ka hormariyaan walbarashada caafimaadka sida qalabka qalinka sheybaarka waliba saasoo kale aadan sheegay in ay hawadaan qalabka IT-ga
jaamacadda wana isbeddel weyn ayaa kasoo binay jaamacaddii kumidata jaamacadda ganaane jaamacado in guri oo yaadi kood weelbtii lamaad eeta oo deegaanka la ka asaasi oo la asaasi waa 2018 marka waxyaabaha uu nin qorsheysan isbeddelada uu nahay nin qorsheysan ma eeta in kulliyada naftijo in walaal walaay aqab iyo baahin arday la dhameystir tusaale ahaan kulliyada caafimaadka amal ma in baahanta qalab oo walaal baraadka iyo baahanta waxyaabaha jaamacadda qorsheysan already gudagalay oo walkumada balaha gadi walkumadeena meel raayisiyoona jidkaha ka jaran iyo meeyna qalabkii oo caafimaadka oo dhammaystiran haddiina gadalahaytii sheybaarada walaala ka baara lahay haddiina gadalahaytii qalfoofidii oo jirka bini aadanka oo artificial ah oo ardayga walna ka tusan lahay qaabku inaadan shaqeeya qaabka sambabka in shaqeeyo xubnahay oo jirka systemiskii oo jirka markaasi ku jari digestionka si usan shaqeeyo waxyaaba noocaas camale iyo qorsheysanta saasoo kale may qorsheysata kulliyado kale oo saasoo kale yoon qalaban baan may kumida kulliyada computer and IT-ga yaan saasoo kale maynin qorsheysan awl kombiyuutaradii ardayda wala ka barada lahaayeen kombiyuutaradii wala furaayeen already may buwa jaanda diyaarkayin mayn rajaynaya hatan walaal walaay aqaba kale ohoo ama internetka isticmaalshay naga tooy ama wal kale naga tooy may leeraayo siyaana insha allah proceska ninka jart saasoo kale jaamacad waxyaabaha yaan suurta galay haddana la hormari lafado may kumidata maay leeta maktabad oo adiib aragti maadi diini lamadaba diyaarka e oo ardaydi weliba jaacadda ganaan lay keliya mee guud ahaan deegaanadan calanankiiba oo wal akhrii karo oo wal baarfalo anfurunta oo 24 saa furunta ku faa'iidaysato kor maktabadaasniyaan saas oo kale mayla raayosiyaana may fadaana imun ballaarina mayn rajeyna kulliyado oo deegaanada badanaa ardayda sanadkan fanfor jabti qiimeyn ama cilmi baarisa kasoo genay maya ku aruurinay xog oo ka saabsan kulliyado iyo jeelin kulliyado markaas ardayda ka badanyihin magali balaanta ka badanyihin waxyaaba noocaas camale xogtaasniyaana may buwa weli analysia iyo ama taxliilintii iyo walaa dhiman markiyaana la wadaaga doonna laakiin kulliyado hadda deegaanka lanka baahniy oo un islana waan un qorshahanayn ka jarta may kumida kulliyada engineeringka oo hadda jaamacadan ahayna laakiin rajeyna in sanadkun insha allah haka darna ama sanadaha socda haddii macalimiintii iyo cagabkii iyo walaay kulli la hela awalay kulliyadii markii la abuuro ma in baahanta macalinka dhigan lahay ma in baahanta cagabkii oo kulliyada iska socda lahay isku furmaye marka haddii intaas dhammaystirin ma rajeyna i arday aqbalaas oo arday helaas oo kulliyadii bardaas oo balaal may rajeyna inuna ka biiran
waliba sii yaraadahayeen ardayda walbarashadan ka baha jareen gobollada kale ee dalka si un helan walbarasho baydhabo jaamacado lagu hirgeliy iyo waliba iyo in ahaanayo ka dhiirigeliyahayan ardayda inyo ka kalsoonaadaan deegaanka kiisho